amarcutuxx.com.
Zanga zose za telapa iwe Ima wanga wose watenga ndiwe Zelu zanga zose za telapa iwe Ima wanga wose watenga ndiwe Sindifuna wina, wina, wina Sindifuna wina koma iwe weka Sindifuna wina Wina, wina Sindifuna wina koma iweweka Wanga ndiwe, ndiwe, ndiwe Wanga ndiwe, ndiwe, ndiwe Wanga ndiwe, ndiwe, ndiwe Wanga ndiwe, ndiwe, ndiwe
Ndiga rinda deka, ndiga nizila iwe Ndigarinda fata, ndilingarila iwe Ndigarinda deka, ndiganizila iwe Ndigarinda fata, ndilingarila iwe Koti, sindifuna wina, wina, wina Sindifuna wina, goma iweweka Sindifuna wina, wina, wina Sindifuna wina goma iweweka
Wanga ndiwe, ndiwe, ndiwe Wanga ndiwe, ndiwe, ndiwe Wanga ndiwe, ndiwe, ndiwe Wanga ndiwe, ndiwe, ndiwe
Amarcutuxx.com.